XP DMC. Thatha isandla sami, usize ungahlukani nami. Ngoba phandle kwakho, kwakho mina ngilutho.
Mina ngilutho.